pamoja record.
Wisa dansa.
Hey, anabogata nye.
Duke on the beat.
Kasima kata, kasima nish. Kata, 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 kata. Bigini me. Nasima kata, kasima nish. Kata, 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 kata. Bigini me. Nasima kata, kasima nish. Kata, 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 kata. Bigini me. Singeli cheza kata, kata. Kasima nish. Kata, 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 kata. Bigini me. Nasima kata, kasima nish. Kata, 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 kata. Kasima nish.
Hey, you know, see me men come from mama wake, you know. Yeah, na boga di gami na baga na chacha mi guno. You know, see me men come from mama wake, you know. Me na baga na chacha ya niam. Hey, you know, see me men mambo umo. Hey, wana mzuri wana umpo kwenye mfumo. Wana umo kikata na datana, you know.
Ise mama, ntatizo penzi dipe lipo wana kwenye utamu wa kenye. Mpenzi dipe wana lipo kwenye umbula wa kenye. Ntatizo penzi dipe wana lipo kwenye mfumu wa kenye. Nila zamani na ini dipi ya nifana ninye. Nila zamani na ini dipi ya nifana ninye. Ntatizo penzi dipe wana lipo kwenye umbula wa kenye. Penzi dipe wana lipo kwenye mfumu wa kenye. Yeah. Hey, na nyuma, kajazia. Uwe nyuma, usione aibwe. Ukimcha kibwana nyuma, alivonja. Wana wana uko nyuma, alivonja zia. Ikiona sipime kapa mama. Anako katika yani ya bana numana. Kiona sipime kapa mama. Anako katika nani changanya numama. Wana uko nyuma, alivonja zia.
Minachoka wana no. Nasimai, wani wana no.
Kata, 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 kata.
Kasimene, kata, 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 kata. Biginene, nasima kata. Kasimene, kata, 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 kata. Biginene,
kata kwerie.
Isimama, baba yake. Mimi nachoka na voni paniki. Vyake style yake peke yake. Vituko vyake. Mimi napaga wake. Unochake napaga wake. Kata no mama maa. Nasimene. Kata 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 kata. Biginene.
We do ni kiwango.
Awe.